sirantolanta bunagun kan a tunma kɔnɔnen don a nana mali cɛ kɔrɔbalenw ka dege karamɔgɔ ko don erik sekushɛl juma tɛmɛnen mɛ kalo ni tile mugan san ba fila ni mugani fila in na erik sekushɛl ye sirantolantana mɔgɔ mugani duuru tɔgɔw fɔ minnu bɛ na u niyɔrɔ ta mali ni kɔngo ka ɲɔgɔndan ani sudan di sud ni mali ka ɲɔgɔndan na minnu bɛ don kan kote divoire ba fila ni mugani saba eliminatɔriw tile fɔlɔ ani tile filanan hukumu kɔnɔ erik sekushɛl Mali dege karamɔgɔ
Boso Ibrahim Munkoro UTP Mazembe Ismaël Jawara de Malmo Djigui Diarra Young Africa Amari Traoré à Rennes Almami Touré Francfort Massadio Aïdara RC Lens Amadou Dante Stromgratz Mamadou Fofana Amiens Boubacar Kiki Kouyaté Metz Moussa Sissako Standard de Liège Falaï Sako Saint-Étienne Mohamed Camara Red Bull de Salzbourg Djadje Samasekou, Offenheim, Aliou Dieng, Alali, Mohamed Kamara, Salzbourg, Yves Bissouma, Brighton, Amadou Aïdara, Leipzig, Lassana Koulibaly, Salernitana, Moussa Djenepo, Southampton, Adama Malouda, Traoré, Tiraspol, Abdoulaye Diaby, Al Jazeera, Ibrahima Koné, Lorient, Sekou Koïta, Salzbourg, El Bilal Touré, Reims, Khalifa Koulibaly, Nantes, Yamidou Sinayoko Joliba
Erik Sekushel Yaira kole makobe malidun ka demena alebna belame malide mabu malidena kamasro aleka barado Erik Sekushel kafola aleka lamobato akabelame hala yasro makando besika nanye kunye ale fanfe malini Congo Brazzaville nosro jwekelo na tatle nani bamako stadi versus Marsila kle duru okofe jwekelo kle kononton Sudan du Sud, aleni Mali benyo wansoro, Kampala, Uganda, Jamana, Kamp, Veo, Bambara, Torola, Bamako. Siaka, Traoré, Kala, Selidon.